tmtmusicmedia.com.
Drama of the bed.
Sina ujanja. Penzi liko hoti like fire. Ah, kwa hili penzi nisha da, da, ta, 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 ta. Nikiwa nae na waza ujinga. Mapenzi fani mara pingu kanifunga. Ah, na kama gali lisha waka, ka, 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 ka. Utamwa bigiji odali. Unavo nipatia utamwa diatari. Kwenye ili ubawe odali. Acha tuni kweke moyoni. Utamwa bigiji odali. Unavo nipatia vitu atari. Sakafuni mpaka juu ya dali. Acha tuni kweke moyoni. Aiwe ivo ivo usiache nishike uku u. Nataka uku u. Niguse uku u. Baby, leo ni bebe tucheze nishike uku uu, nataka uku uu, niguse uku uku uu.
King on this one, baby, nikushike wapi utaposikia na majina yote unite mimi.
Hani sweetie,
wewe ndo chombo ya fundi safi. Sichagui pa kupitisha ulimi. Mwambie kwetu tunagara keki kila siku naye. Na hatuzimi taa full satellite. I like you when I wait you on my moonlight. Kidoti kama joketi legi like so tight, yeah. Baby, baby unanichanganya. Kwani unakunja kunjaje? Ni kwa kwa zone tu. Baby, baby unanichanganya. Kwani unafanya fanyaje? Tunabongesha mapopo.
Baby, jipinde ivo ivo ni kushike huku, huku, na huku, 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 huku. Baby, leo ni bebe tucheze nishike huku,
kushike huku,
nataka huku, huku, niguse huku, huku, huku.
Ni kushike wapi baby, wapi baby. Chinga, kunde ni usko try, yeah.
Download it kupitia TMT Music Media.com.
The Mix Killer.